pop a butter, pop pop ten butter. Dolly money got the love. Wanna move all of the long sula muchi wato.
Come closer, baby, you're fine. Everything you do is so fine. The way you touch me so right. I love the way you kiss and hug me.
Yeah, love you, Sula Mujiwato. My girl, Bobo. Love me, I love you. Text your baroko. International love, we na loco. Melody for million.
Make me die. Jote ni pamoja kwenye motoka. Hey, chidabo, chidabo, tulisi matuka.
Wasi matuka, kusa tulisi matuka. Anga baliona, chima nyanga geyo ze kwe bomba. Hey, pachi kwe bomba. Wali na viene tanga kwe nonya.
Katika tika mbiononi. Bio ya galanda na balala mbiononi. Ina kusala kibi gambo vya mbioni.
Demo ya galanda bobyo na mbionone. Mbionone. Uli wame wana baby wango. Pop a